Are you ready to give God some praise tonight? Are you ready to give God some praise tonight? Let me hear you shout. Yeah. Hallelujah. Yeah, let's roll, let's roll. Jesus.
Bwana Yesu wewe mwema sisi tunakupa sifa.
Bwana Yesu wewe mwema sisi tunakupa sifa.
Utendayo ni mema sisi tunakupa sifa.
Bwana Yesu wewe mwema sisi tunakupa sifa.
Usifiwe milele na milele tunakupa sifa.
Heshima na adhamani zako, utukufu na nguvu zina wewe Bwana.
Heshima na
adhamani zako, utukufu na nguvu zina wewe Bwana. Quillian. Come on.